studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio Tamani oɗo saha yo sakki ko moɗo Ousmane Diko haalanto on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴude maison de la presse ila Bamako. Ministre e hoore condi G5 Sahel mbaddan hande ɗo paari ɗo leygal ndure France. Nenno batu o yo immadara guɓal ngal immana wattuma guɓe jiyadinkoje ɗe li Sahel fuu gaddi dande yalla na kaɓa e guɓal G5 Sahel ngal. Deƴere gondal jam woni ko jaali e batu haala tesitito les région ga o yimɓeɓe ko ɓuri 300 yuroɓe Mali, Burkina Faso, fawarde Niger kawri e oɗo batu. Foire leydi aduna Bamako ɗo ɗum Febak hitande 2018 fuɗɗi ila asoere nde hikka ana ɓuri 100 jetton holloɓe kaaki mumen Algérie hokka ɗono dawla Febak sappo e ɗiɗo ɓo. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi min jogani on bisimilla moɗon e dostudio tamani. Ministre en arde soldat sien leyɗe G5 Sahel mbaddan hande paari yo wadde fa ɗu golle guɓal ngal yawne ka aniya ana wonda wattumano guɓe jiyadinkoje li Sahel ɗe fuɗu gaddi dande fa kaɓa e guɓal G5 Sahel ngal. Keɗɗenno Mamadou Samba Seku ba ɓeydora ɗen faam.
Ministre leydi France umani ɗo sollo saɓe holliti wiide fanda oɗo battu altenaire o e humcande hoore immadraji kaɓitiɓe guɓal G5 Sahel. Kanko ministre leydi France umani ɗo mangal paɗi en Florence Parly yidan e hononojo makko en leyɗe joyyi G5 Sahel Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie e Tchad. Ministre yoga leyɗe paɓotoɓe ɗum kawrtan hen guɓal G5 Sahel haɓol ngal jadinkoɓe ngal e muɗum na rentina sollo saɓe leyɗe joyyi Sahel fuɗɗi golle muɗum ka nder lewru mars woni ko ɗiɗo golleji ɗi keɓata lawol. Hononi holliti kanko ministre leydi Mali humaniɗo guldal hakkunde leyɗe nder wattu kawrital hakkunde honorojo makko en lefo leyɗe yontere ƴaɓɓire nde gaba makko ga e ley lewru décembre ƴaɓɓiɗu ndu nder wattu batu G5 Sahel gaɗaɗo nokku lolirɗo la Seine Saint-Cloud ɓaɗiɗo ngallure paari mballaji goɗɗi jawdi martinama kumpa. Ɗiɗo mballaji goni millioji temedere kalisi euro ɗi leydi haramaini e millioji 33 kalisi euro ɗi leydi Emirat Arab Uni. Ɗiɗo mballaji ɓeydeto e ɗi millioji 55 euro Union Européenne e millioji 69 kalisi dollar États-Unis nder sifa gullidal hakkunde leyɗe joyyi kumaniɗe kabar muɗum ɗe. Hollitama noon wiide kasidine kalisi ngal ɗo guɓal na wara millioji 200 e millioji 55 kalisi euro.
Oɗo batu ana wondi e daraneɗe wattuma guɓe jeyadinkoje li Sahel ɗe fu gaddi dande fa kaɓida e G5 Sahel. Ɗoni golɗo moɓe dagol guɓe ɗe wi tan yo état islamique mantortoɗu nenno honjetoɓe yogaɓe ka kolliti ka aniya guɓe ɗe yo kulol heedi terroriste ɓe saabe G5 Sahel yo guidango mawgo fewde mabɓe. Souleymane Drabou mo Essor wonko sifani e hen keɗɗenna Mamadou Samba Seku.
Je pense que c'est une déclaration logique avec
quand numéro 8 de fay hunde hamnaki e kado hala bangal ileko golli ko jabbi kanko el sarawi o horojo gubal état islamique dans le grand sahara e gollide pelle mudja o e kanye el murabitun fadde kanko e bedo charta nyenyal makko der golleji watuma wonna el murabitun lati sababu gollidi état islamique fadde makko ju ina gubal ngal kanko her makko jey den na holitide tan wiide wattu wadi non bedo yimbele be fuf njari nokuji goddi ka bangal gidali ju ingol guɓal G5 Sahel ɓe jettiraga fi wadde dental saabi mino mbele wiide G5 Sahel yo forati moɗo wonande ɓe ɓuri fof immaɗe G5 Sahel yo haɓdu ɗeɗo guɓe kaptoje gonɗe nder kiiri leyɗe joyɗe ndenno wadde immadraji fewde hono ɗiɗo tiallaji nder Sahel ngel.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay bemal amin Facebook na Twitter o mbawi ɗunodiɗo numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon. Batu ngam deƴere e gondal jam fuɗɗi asoere nde tesit le Sahel leydi meɗen ana ɓuri 300 yuroɓe communaji cercle ansongo o le Burkina Faso e fawarde Niger hawruɓe oɗo batu balɗe tati fa jañel lefol toon fuu pamra fanda hono ndenago kañum e yirwere. Kanko Souleymane Ag Al Mahamoud o député ansongo wonko haalde Samba Doumbia keɗɗena Mamadou Samba Seku.
Ngal ɗo kawrital ngal yo honani kawrute keddiɗe ɗe ko sendingal ɗeɗo yokku min gatani hakkillo ta kalaɓe amen gonɗe nder commune ngaji keeri leyɗe Burkina e Niger saabi minen ɗe ɓeɗo na ndenti e ko heewi ewde jogola nokkuji yaade ti allaji ndenagu e kañi guykaji dabaji e ko nande mum en e ley haƴoggal amen minen jiɗi joƴinde fedde gatanode hakkille ɗiɗo kabaruji ɗi fedde hande yiltowade nder ɗiɗo commune ngaji ɗi fuf. Yila amen yo dental kala jamare nokkuji amen ɗi ndenno yomu fuf waɗa bawɗe muɗum yalla leydi Mali ndi ana bilto e kabaru ndenagu min kolliti ɗum jaati e ley totodiral hakkillaji amen ɗi ana hani ndenagu tawe nder kala komin yo kala komin dun daro e darde mudum andon dun yo hakkunde jamare nde woni ko tiellaji komin di iburata
hono foire exposition international Bamako dun feba ko fuddi handen dun nyande asawere nde nokku parc d'exposition fa noga e jeno fannoga e jena ndudo lewru nendo ndedo yambal sappedir berde mobi leede chapantati de dawla mudun totta leede algerie se daranibe koliti bale kesse kewde kenname yo do golle hon sodo be kambi kana mara munyal se keba natudo e nokku o keddo no mamadou samse ko fa bedoro den fam
njeyobe temede jetton gonni ngarbe e galdo kawrutal sappo e dido bal lumo bamako gal e gal serti sanne e dubi jabbidi di gal e mudun hakketemede nayo ngarata lewi Yusuf Bacili horejo fedde julabe leedi Mali hewgol dido place uji di na jeyda e ko heedintina der galdo kawrutal fi bakgal
e beaucoup d'innovation
ele kawrutal fi bak hitande 2015 gal buppiji kiwdi taykama bangal adadu place uji di sami den dido place uji wonno temede nay hande mi nabbi di fa temede jetti mi kuccani hore dun kabaru denago denno hulitinde on tan wiide ko heewi huncanama hore ner kawrutal hikka dina gal 2015 gal hakke yimbe la ujnaaji temede taton ngarobe ner lumo be dun woni komi donti sifa ujnaaji sappo yon kala nyaloma der hakke balde sappo e joyima balde sappo e jogom kawrutal gal ana e deto lede chapan tati ngarde hawrude e kawrutal bamako gal leedi algeri totandi teddengal hikka gal e lewi o do jeyowo jeeɗo leydi Algérie ɓe nortorto gaɗɗo kawrutal wadde imadaraji kewɗi e kañadun ɓeydorade faamu
min
nortorto galɗo kawrutal fi bakgal wadde tottodiral hakkillaji kewɗi hakkunde amen e sakirama amen leydi Mali ɗum watta sababu ɗum mi martuna kumpa kala produit ji amen ɗi so ngo haaleɓe ne jettaɓe sanne banggal landinal kawrutal ngal e kibaru ndenago muɗum min beltiki sanne majju gilla e fuɗɗoɗo nde jaati won kilian en garɓe min gollididun e yimɓele yoga yimɓele kasidinniɓe yewide produit ji amen ɗi ñalaba hande o tan hakke yimɓe tatton goni emin jiiɗi e muɗum yamadudu mina e ɓeɗo gollida no fewiri so banggal client en ɓe eɓe darda lamkoɓeɓe yo landina hitande foof hono galɗo kawrital saabi e lewi mabɓe imaɗe fibak ngal latto sababu yewtinde sanne jamare nde ɓuuri foof le oɗo alhaali wattuti allaji an hani lamkoɓeɓe dawra no hono galɗo kawrital na landine kala hitande saabi ɗe jogui nafa sanne wurande jamare nde ɓuuri foof oɗo wattuti allaji galɗo kawrital no wawi latade sababu jamare nde heeɓa ɗo yewta ka wonko takkimi ko welakam fay seeɗa ɗum woni ko jamare nde ɓooya damgal fade mum en heɓde lawol ni mbiɗa wiide ɗum hano kala duuɓi ɗiɗi woni ko hono galɗo kawrital nanugol lumo bamako nawa ɗe holtan wiide e nder kawrital hikkal ngal ɓe landinal totodiral hakkillaji e dow golleji pelle kumaniɗe jaago runde afrique
européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famutan do e chakite lewru mars 2018 ndu banamba heban courant e le ko ministre courant e ndiyam Malik Al Hussein andini nyanda asere nde le ko yewono gollirde fuddande ngam hokku gondu courant o do nokku ana buri milliard goto e millionji temetati sefa gadeteedi hen yo heje dum men yo hejo yawningo kana ke leedi meden dun programme d'urgence du président de la république darani golle mudun sigaso du hono luma maro fudba du waran wadde hakkunde rewbe remabe maro be e julabe sodobe yo projet farm leaf fabam ong amasa afrique verte andino odo kabaru kenya le imanade bamtare rewbe kredube kanyu e sotobe ton hono conseil communal segaladu hokki ñande asoer nde kaaki janginirɗi janginirɗe sappo e jeena e madrasaji commune o ana ɓuuri million goto gaɗaɗo hen kayeji lakre ngaji fawarde e ko nandi muɗum bikkuji fuu ana ele gaɗɗo dokka ana ɓuuri carton ngaji temedere ɗi kiloji sappo carton fuu tew baali dokkaɗi yimɓe kulikoro ɓe kewa bawɗe hono rewɓe samoraɓe yimɓe lojaɓe hono talibaɓe fawarde e misidaji woni heɓɓe gadɗo dokkal e ɗum dokkal gal leyɗe araɓe dokki leyɗe kewa bawɗe ɓeɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji kedde heɗal fande yewtere ma nde yesso ɗen tawde jaam